This is Banabu Bukalasi with my son, all of me. To love me, dad.
What a one, mommy, and fit the food. Baby, go tell me, I'm not the food. Evo, evo, I'm a ref, I could make up better. Moyo tako wangu tuwande wande vini moyo wangu una sisi kukukosa wele jisi sisi wele na isi malu welu wembezi aya driving crazy moyo mehomo na kupenda tu tulila tulila tulisa today tomorrow na kupenda tu moyo mehomo na kupenda tu loving you loving.
Mola baby, mola baby, moyo umegoma kwako mama mia tasisemi tapo kweka profile ni tumie caption. Majibu na maswali ya juu kwenye blame tapo ndoka kwenye mbali lazima ni complain. Wajuzi ndugu zako mindo yako top 10 kwenye lunch kwenye dinner weni kama champagne. Mijoni weni jen, we tom ni we jeli mbali na majina minanga yako we captain.
What's up one night love?
Ipite siku sija kuona mihoma ya cocaine. Iwe sembe iwe dono na uchuna ni more pain. Nikichelewa kurudi sijipe ma question. Na kwa yobu na kwa rodi sometimes my falling.
Pita mislavo tapo doka kwenda shopping.
Na kufuta kukufu tapo ni achaloni. Dazofu mwili mzima taulizo kame pima. Taji kuta na punguwa vibaya. Mwisho mtazimu vibaya.
Mwisho mtazimu. Mwisho mtazimu. Mwisho mtazimu. Mwisho mtazimu. Mwisho mtazimu. Mwisho mtazimu.